Ay, shun wenkama
izo smoshani lesi.
Sawubona mntanami, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngokwegama nguDoris, ngiyabonga usuze wafika. Mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink ngiyafisa, kodwa ikati lele ziko, sibonga umphefumulo masiphile. Mntanami angixolisi ukukumoshela isikhathi, okungenzeka ukuthi umatasa, kodwa ngeke ngithathe isikhathi. Mzukulu awulethe icansi umaluma kahlale phansi, angazi ngizoqalaphi kodwa ngicela ukuqala phansi. Mangithi ngiyabheka umama ugcwele usizi, kodwa imvokodo yokuqina le ibambishisa insini. Mzukulu uyahlakula khaligeja Insimbi sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile ubisi. Mntanami angikusho lokhu, mina ngazalela ukuhlupheka, ngiyinhlekisa emphakathini, nginanimpuphu noshukela. Abanye bathi ngiyathakatha, ngithule bengisukela. Angiyazi injabulo kodwa esukwini
ngiyokhululeka. Isimo singashintshi, inhlupheko nikhala usone mi. Kothemba kuwe wento mdali wami. Jesu kuthembala, yebo kuthiwa nethemba liphelele. Lobo buhlungu nesimo samukela, imizamo yayophela kuwe. Izophola kanti fiyalunga.
Ayi, indokozo mine yami impilo inzima, njengoba ubona amathuna bonke la ekhaya bangishiya. Lo mntwana osemhlane yena ubaba khe wamphika, kusele mina nomzukulu masihamba kuyosala inxiwa. Ngiyazi sisho sitha likhithu nalendlala, lo mntwana engimtetile nina wamshiya ekhaya. Lo nomdala uhlale buza ukuphi umama, wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuya ekhaya. Mntwana wami kunzima kunokuphela iviki ngingadlile, ngikhalela umzukulu abuya esikolweni elambile. Kodwa usebenza kanzima, uba nekusasa eliqhakazile ukuthi uphume enhluphekweni, kodwa efundweni hlale ephasile. Eqinisweni mntwana wami mina ngiyafisa baba ngithathe, kodwa bazukulu mina ngeke ngibalahle. Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase, nalithawula mntanami bengingaqondile ukuthi ukhala.
Isimo singashintshi, inhlupheko nikhala usone mi. Kothemba kuwe wento mdali wami, yeyiwe Jesu kuthembala. Sungo nesimo samukela, imizamo yami yophela kuwe. Izophula kanti fiyalo.
Ayi, yeah, liyaphuma liyashona kima kunamehluko. Yebo ekukhuleni kwami nami ngakhula nginamaphupho, ngiyathula nje ngilalele enkonzweni besha amahubo. Siqalekiso sami ubaba wabambele ntulo, wakhala nyonini la ikhaya basiqalekisa. Amathuna nelebaleni kushodela mi ngivalelisa. Bengingaqondile ukudabukisa, ngiyaxolisa mntanama kuyona inhloso nje ukubalisa. Namhlanje mntanama sazisiyolala sidleni, into enokungisiza ukuyothengisa erenkeni. Ngisivulele itafula qokelele osheleni, kokunye nginokulala khona, ngivuke ngithengise ekuseni. Kunzima mntanami, sidla imbuya nguthi, angilazi icala lami emhlabeni ngisoni. Kodwa sengivumile injabulo angitholi, angikukhulule mntanami uhambe ilanga
lingakashoni.